Chunky Supplier, Supplier, Chunky Supplier.
É Chunky Supplier, é Supplier.
Tudo que tinha zero até o VIP. Tudo que tinha zero até o VIP. Me toca do la moto da Chayembe. Yama pesa yo. Kadi bakora tege skio. Watoto wangu somoja. Skadi makaveri. Yakona bado. Imanyo emile zombo. Unasogea mbele yote yote upipi. Wefanya unakibia vile. Kama unakibia vile. Kama unakibia vile. Kama unakibia. Fanya kama unakibia vile. Kama unakibia vile. Kama unakibia vile. Aimani mjomba unaipata yo. Fanya kama unakibia vile. Kama unakibia vile. Kama unakibia vile. Kama unakibia. Basi fanya unanesa nesa. Kama unanesa nesa. Kama unanesa nesa. Kama ya pewe jini. Kone. Manangu pigia makofi mengi mengi. We kama tuko bungeni.
Achanki bebe nesma.
Weni pia utitiri wende ti. We kama tuko bungeni. Pigia kwa juu tunde. Ongeza mizuka kidogo. Pandi samalwani, zidi samalwani, manango ke samalwani, zidi samalwani, pandi samalwani, ogeza, baba gena nyapala, wape baba, kaire kano chasile iwewe, kune, wehubisha kidogo, ogeza kidogo, zidi sha kidogo, ogeza, wefanya kama unakibia yogi, unakibia yogi, kama unakibia yogi, joe ni tuimbe masera uvipi. Mungu kwetu we wakati bao domana na bishi. Na fosi nipate ela ya kula. We huku kwetu wakati bao domana na bishi. Na fosi nipate ela ya kula. Itikia domana na bishi. Tunde. We huku kwetu wakati bao domana na bishi. Huku kwetu we wakati bao. Huku kwetu we wakati bao. Masho kodo ukipata wana kodo. Huku kwetu we wakati bao. Wape utamu kinyo chafu. Tuje tucheze. Magomu baba ya kasmeti yo. Msalimi Arizona msafi. Platoni tija kuona. Wana ngongeza kidogo. Ongeza kidogo. Mzuka kidogo. Ongeza kidogo. Wana ngongeza kidogo. Mzuka kidogo. Ongeza kidogo. Ya fau yo. Ongeza kidogo. Mzuka kidogo. Ongeza kidogo. Baba kareni msela bigi. Ongeza kidogo, ongeza kidogo. Ongeza mzuka macho macho. We duda. Mabomu baba. Tuje tuimbe miziki sia. Hey domona vipaje uvipi. Yaga kajetio. Good. Amida, amida. Wow, wow, amida, amida. Yeah, yeah. Amida, amida. Wow, wow, amida, amida. We amida, amida. We only know baby we can marry. Benzi uri semo jaluni. Imesha pita benzi miwiri. Benzi bagareo jaluni. We ata simu kikupigia. Benzi we wala upokei. Akwani nini nimekosea. Benzi nieleze na mimi. Ambona kama unanionea. Benzi na sijui kwa nini. Au yawezekana. Ahadi zangu mizi sizo timia. Oh baby, nasema nyama. Mwisho wa siku nakuja na bamia. Oh sheri, chai mchana. Usiku dona wela kulumangia. Oh baby, andiyo mana. Haukutaka kabisa kusubiria mama. Bibi, we amida, amida. Wow, wow, amida, amida. Yeah, yeah, amida, amida. Amida, amida. Yama kweba yo. Tone. Wape utamu. Emile zombo. Yalo jamsela. Kaza imani. Msalime kaka kidesa wana. Tone. Wana ngongeza kidogo. Mizuka kidogo. Ongeza kidogo. Mizuka kidogo. Fanya kama unanesa nesa. Kama unanesa nesa. Kama unanesa nesa, kama unanesa, fanya kama unanesa nesa, kama una, ya, Karibu mapesa yo. Subuhi na afka na kwenda lodi. Bona sauti dogo tuye tuimbe. Kunde. Niki wanguzo. Zali miye kuta za kipzupe kuna wanangu nye. Sijasikiega baby you. Hivyo wanangu tunde. We karibu mapesa. Skadi maka fili. Kadibakola alivyopo. Usela bigi wana mwenye. Yusko mtudu. Ofsa mnugwa. Ya emile zombo yo. Apewe jini baba. Kaisari baba kenawa. Kaisari milo muskini. Tunde. Kama unapenda namba ya kono nyeshe inshala. Unapenda namba ya kono nyeshe inshala. Kama unapenda namba ya kono nyeshe inshala. So unapenda namba ya kono nyeshe. Weyama ni tatu, pili, tatu. Biri, Monica na Guazani twende. Weja mani ne, tano, ne, tano, ne, tano, ne. Twende wote baba. Asu, wape utamu. Iye, iye, iye. Uo, uo, uo. Iye, iye, iye. Watoto watangeni. Wape utamu. Weka kao. Omi kwezi baba, loja msela. Mshike mwezi unakuja nae kate umipi. Kani bakolo unaipata yo. Nani bajafu, kangafu, naona mito tu. Wea nipeki yangu, maibu. Isi wezi dia. Basi rudi nyumbani, sinete mwenyewe. Kichwa ni mawazo na kuwaza wewe. Basi rudi nyumbani, sinaje mwenyewe. Kichwa ni mawazo na kuwaza wewe. Peke huu menizidia. Peke yangu siwezi toboa. Niamini we my idea. Mwenzi yoni domana. I'm so sorry. Baby I'm so sorry. Nisa baby I'm so sorry. Baby I'm so sorry. What a dreamer. So sorry, baby. It's a mama who is so much to marry. Tony Kusi, as you know, that's a way. Give it, what it is. It is up to the new one with it, baby. When I'm going to just the nanny, my name is Zoya Kula, la wa wiri, baby. Take a young one, tell la nanny. It is up to the new one with it, baby. When I'm going to just the nanny, my name is Zoya Kula, la wa wiri. Take a young one, tell la na nani. Domana, I'm so sorry. Baby, I'm so sorry. It's a baby, I'm so sorry. Baby, I'm so sorry. Who says it? When I go, it's a kid, go. It's a cookie, go. Oh, it's a kid, go. He got my coffee, go, you go. Oh, guess I'm so far. When I go, I can be a come on, 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 I give you a beer. 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 Give me a zombo. Give me a zombo. What about you, Baba? What about you? What about you, good? Mugu, I live for you, Baba. Akumu, watch out. I will pick it up. Saidizi wakufa nanae. Mamini ni waku wangu wewe. Wewe mke wangu wewe baby. Nasina mi mwengine saidi yako wewe baby. Kone baby wangu joni kwambie. Hakuna nyimbo yako kona taka usikie. Penzi wangu joni kwambie. Hakuna nyimbo yako kona taka kuimbie. Kone beleli na beleli. Abili nisezo zolela na beleli. Na zolela nubu kuteba achila wina. Na zifasi na mawa. Nama tuwede wote. Wote apenzi wangu joni kwambie. Akona nimbo ya gongo nataka usikie. Penzi wangu joni kwambie. Akona nimbo ya gongo nataka usikie. Beleli na beleli, apeli nisezo zolela na beleli. Na zolela nukumute bachila mwina. Kwa isi magadiba kola uvipi.